Oya sirwa tuzapfa baratuvumye bihinduka ubusa baraturoze bihinduka imiti yo kutuvura urukundo dukunda rwakwambutse imipaka urukundo dukunda rwakuriza imisozi urukundo dukunda rwatumye witangura pfa nibyo zanje muri beza ariko ntimwageza ha Yesu zirikana ko Yesu ari umutunzi w'imbabazi agasozi nikakwanga uzatume kukanda turamporere nyamuneka uramporere we uramporere Arimbura imisozi asenya ibihome inzugi z'imiringa zazicamo kabiri ibihindizo by'ibyuma bivunagure niyo waba uri mu mwoba azagukura makurengere azaringaniza hataringaniye azakujya imbere akurwanire ibyari nk'inzozi bizahinduka impamo n'ukuri Nicho